Beni fegele gelin neye cevap veriyorsun?
Zio mi 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 nae ich Bali Christo Jesum Rania Zio mi 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 nae Ali Cristo Yesu Nania Kuomba kwangu kuishi kwangu utenda kwangu iwe upeke Cristo Cristo Nania Tenda kwangu kuishi kwangu iwe wepeke Kristo Yesu ndani ya
Yeah. 서 선배를 잡아 a one, a two.
Mwambie tena maisha yangu kule sirini Bwana. Hapa dara. Unje ukiri wetu. Hawa wa wa. Hawa wa wa. Naomba piga muziki. Awa dara.
Yes, oh yes.
하얀 마음 예가 운이
Yes, we are. Oh, we are.
mwingine anasimama kwa ajili ya ndugu zake waokoke kwenye familia yao. Yesu, Yesu, Yesu. Man of God, you're welcome. Yesu, 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 Mungu kama unatamani awe Kristo.